Kazin mama puta nam. Yazi zolong pupen nawe. Ya yazin goni le babe. Yazin moshi le babe. Ya yazin goni le nitelung gole le babe. Ya yazin geti le babe. Yazin moshi le. Yazin mama puta nam. Yazi zolong pupen nawe. Ngiyazi ngonile babe, cela ungxolele babe. Ngiyazi ngikumoshile, ngiyazi ngonile babe, ngicela ungxolele babe. Ngiyazi ngikhethile, yazi nginamaphutha.
Kodwa sikenele ubomi emkenenkene, Sathane uthatha indawo uthando lwethu ungenelele. Yazi zolo mphuphe ngaye, ngibuya sikela nimphathise ibag, sibhala amagama wethu ngetibags. Yazi braza mfuna uhleka endlini inkoropa phandle nozala uthi ngiqala uqeqe. Sasehlela xa ncinga ngaye last time ubencinga ngaye nasibhaqa sendisichamele.
Bangazami imigudu akuzamiki, funa ujikizi nasebusuka kulaliki. Ewenzenzile kumakhaliki, hlanganisizi nalembala ibhaliki. Anamngano zangisuli nyembisi, kunzima ndisehluliki. Nobani ngalala bathi umhlaba emhlabeni, ngoba ngaphandle kwakho ndingungandwini.
Undenzi love by just lelele indlela nishiye ngayo andiyiboni, traumatized engqondweni. Khumbula sincembe ephendleleni, sibambene ngesandla ubhebhe santhanda niphuze esiphongweni. Leroy cima lebhithi yancingisa, lo mjidu usabuza mfethu ucima khonto nizoyicacisa. I feel like ethandweni ndiyapanishwa njengomfundo kwa grade 11 apha esigela ndiyafailish.
Yazi namaphutha nam. Yazi zolo ngiphuphe nawe. Ngiyayazi ngonile babe. Yazi ngimoshile babe. Ngiyayazi ngonile nicela ungxolele babe. Ngiyayazi ngikhethile babe. Ngiyazi ngimoshile. Yazi namaphutha nam. Yazi zolo ngiphuphe nawe. Ngiyayazi ngonile babe, cela ungxolele babe. Ngiyayazi ngikumoshile. Ngiyayazi ngonile babe, ncela ungxolele babe. Ngiyayazi ngikhethile. Yazi namaphutha nam.